kuchita mazima mukama na tugambo kugenda okukola fena ne tugana netwe kwa sana twe waleleza mukama tusasire tutwale obubaka obwekisa bugende munsi zonna yo kugenda mukama kuluno leka nsule ebyange byonna ngagenda n'obubaka obwekisa obwo kusasira nange mbewaddeyo gyoli kambulire ekigambo kyo yo kugenda mukama kuluno leka nsule ebyange byonna ngagenda n'obubaka obwekisa obwo kusasira nange mbewaddeyo gyoli kambulire ekigambo kyo. Balinze chigambo che bagala tubalage chisache subiri situlibwe mu myoyo tubanyweze mukukiriza balabo bulungi obwa Kristo yekaye mununuzi Yesu ye yabantu bonna yakugenda mukama kuluno leka nsule ebyange byonna ngagenda n'obubaka obwekisa obwo kusasira nange mbewaddeyo gyoli kambulire ekigambo kyo yakugenda mukama kuluno leka nsule ebyange byonna ngagenda n'obubaka obwekisa obwo kusasira nange mbewaddeyo gyoli kambulire ekigambo kyo. Tugende la bendi miro sengende ebibala biryeyo bivunda naye bakunguzi twebase labalero mukama yagala tukole omulimwe banji balokolebwe oyo walidde litwebasa yakugenda mukama kuluno leka nsule ebyange byonna ngagenda n'obubaka obwekisa obwo kusasira nange mbewaddeyo gyoli kambulire ekigambo kyo yakugenda mukama kuluno leka nsule ebyange byonna ngagenda n'obubaka obwekisa obwo kusasira nange mbewaddeyo gyoli kambulire ekigambo kyo.